Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambile to bogi jenga fandu hala Mamadou Sama Seku jam yali sakrab heribe. Tiagal ko be mbasi yeso Madagascar ya ben malli le yagul malli le coupe du monde 2026 be di tidude dunke en ballon goytike burpi ben kanko e kintino e kanyo dun rafi yakabere jerembe bangal golle demal hika 2024-2025 kabar mudna wundi hunchende hore to banyagara ton e wi gollirde region o humninde demal kanon non demo be goytike fomdo gol ben engrais lamu o yewtere meɗen on nan parle hannde no yuɓi dow kabaru saɗɗa e oɗo wattu ben ɓaɗade iidi layya le kedde leydi ndi jamara nde holliti metta muɗum saabiti Allah cogguji ɗi ɗin gon seema kabaruji amen hannde kikiɗe alal baare no mbeɗe sappo e ɗiɗi juin 2024 bisimilla sakiraɓe jikke ben jagabul en malli yagol piɗe coupe du monde 2026 nangundi ben ɓuytude caggal ko ɓe mbasi yeeso Madagascar talatari kenyon jagabul en ɓe kañi barias ɓen mbasodiri kowal école oɗo maccu fiyama bangal ñoloma nawɓo éliminatoire coupe du monde 2026 nokku runde afrique hankasen leydi mali ndi yo nawɓerdi dow mette supporter en mali kanko imrana kilou mayga wonko heɓene kede fosango oumar wagalo e alsisi
caggal ko mali fi piɗɗiɗɗe so gasanayi ɗum ko andam e kabaru fiugol bolon kay kollitiɗi yaade mali coupe du monde hitande 2026 ɗum tiiɗi oɗo journaliste noddirteɗo Mahamadi Jakite ɓurɗo anditirede Ben Barek o waɗi tiɓɓoraku fiyoɓe laati sababu muɗum
ɗum ana hollitata miyiɗe ne leydi amen ndi fay somin kawama min tewtata andude hoɗum saabi somin kawa fay somin tewti andude ɗum ndu min tewtata ɗum to hani tewtede tum ana mettika wiɗe leydi amen ndi abada kañum ka koyɗe muɗum tawaka ele piɗe balon Coupe du monde
Seigneur
Adama Mayga kañum du andando kabaru ballon hollitude ñaloma handen o malen hani weltino golleji di wori san haaja hebude jababuji lobbilie ko warta ko
il est important
nafa o ana mawni san no dum wordi ni ka wayte Eric Sekouchel wala fu ko way wadande piobe amen ballon ko nafata dum en kasen on di le pile hakune leydi amen di kan Madagascar wuruji san so gonga o hani wayte
il faut le changer
ñaloma jeegum heddi le pide le gubal gal mali woni muɗum galɓe noddata groupe I Comore Arden jogi toɓɓe jeenayyi jokki Ghana doone jogi toɓɓe jeenayyi Madagascar woni leydi tato ɓeydana jogi toɓɓe jeɗɗi Mali woni leydi nayyi ɓeydana jogi toɓɓe joyyi caggal Mali Central Afrique ana jogi toɓɓe nayyi Tchad wala fi toɓɓere wootere
ɓen le kedde leydi ndi supporter en ɓe holti wiide mbiyetama sanne e maccuji ɗiɗi cagtiɗi ɓen jagabule ndenno so yowaɓe holti wiide sifa piɗe men sifa dabareji ikkintino jaati wonko heeɓa e lawol woɓɓe kay mbi joueur en jaati goni ko ɓeydoraki yakobere e ley piɗe ɗe ɓeɗo foof haali ɓen bammakko ɗo ɗu bafloɓe motti sigu ndenno horti ɗum aissata dialo dow faaba heƴama men keɗɗan fasitango Ousmane Niali Wuli
l'entraîneur ekintinowo o moƴƴa lato ɓeedu pey gasa ekintinowo o suɓaki hanɓe suɓede ñande fuu ɗum ɓuri bonde eɗen metti eɗen jogui fiyoɓe mbawɓe ballon sanne ka anniye lobbo woni wala e
maɓɓe
guɓɓal ngal jaati hani ƴewtede kasen wona felde ekintinowo o wiide tan omo hani waylitinde no gollirata fiyoɓe no wattirta ɓe ni woni moƴƴa ɗum ɗo hani waylitinde memi janguinowo gonɗo bafla be fa joni fédération ana hani ɓeydude tinnare waylitinde guɓɓal ngal jaati gikki lobbo won ekintino odu ana hani waylitinde no waɗirta golleji
mum
sini haala guɓɓal haalama e fuu noon ƴiwde kanankoɓe fema futta fiyoɓe ekintinoɓe sini wono fuddarek e dande muɗum miɗo miila ballon Mali ana wawi yaade yesso keɓen ko
jiɗɗen sakirɓe dota hakkillama du karoñum bangam bem amen facebook en ɗum x ɗum twitter kiɗo kabar golleji demal hikka 2024-2025 min puɗɗuɗi gilla go ume to bañara tun jokkiti ele renden laamu ele nokku o e wi gollirde région woniɗo demal wi ardiɓe ɓe dabareji fofo fiyama yalla golleji ɗi no pewa ka noon kamɓe ndemaɓe holti wiide engrais ngaji ɗi laamu o ɓe ɓuta toguji muɗum ɓe heɓatake ele nokku o kanko kajaɗo amen to bañgar toon Adama Djigibam ko heɓeni kede fasitango Oumar Waygalo e Ousseyni Cissé
kanko yakkama wolo gem goto e gonɗo le fedde remoɓe to baña garato hollitiwde engrais ji gaddadi toon ɗi heƴata o waɗi noddago fode laamu o tinno ɓeyda ɗi
l'engrais n'a jamais suffi
abada engrais o heƴa yimɓe dende nde hitande fuu min hoorejo jaati ɗo waɗa lande sallah gollidoɓe amin fuu ana kawrita min ka min kalanamɓe tiiɗallaji amin min gaɗan nelal ngal tawi haaji homo fuu won hen min nelda ɗum suudu hooreɓe ndemoɓe mbiɗo darda hooreɓe ɓe soɓe mbawi ɓeydude hitande fuu koɓe ɓuytata coggu mun ko yimɓe ana haja o engrais hande sabe kebeteede hen
de cet engrais là le rendement
kanko kumino do kabaru demal to banya garoto hollitiwide engrais ji di lamo hokkat hitande furdi kejeta tumani goita beedile hen wiide yo demo be kanyen jarto cioda e keddede le lumoji
l'engrais subventionné c'est juste un petit
engrais ko chogumu buitete ko dum balla pammari horebe be non bangal remobe jonka ko heddi ko kambe jati hani sodude no lande amin kewiri fu dum hetata leedi ndi fu e ton ngaji ujunaji nayna ujunaji joy ko min dardata be ko ana famdi ko min kebata ton ujunere don kan don famude wiide ko darete ko hejata
ne sont pas satisfaisantes
mi titene wiide engrais ji di lamo wi buiti chogumu dum chakur 50 fan wonde sottede buudi uynaade di temede jitti beddo yimbe tawabe tombe fu kolliti wiide fa demangal gasa wajibi engrais ji di kebe kanye e muyde lando don ko adama jigiba hebini sijo tamani banyagara
oro badare wor ngen iri layandi tacugol kuram beedi matere do gollobe honot be kambe nyohobe kany dun ko fobe den no holdi wiide be jittiraka hinare ben kawar groupe ngaji di ben almusadaaji muduna heewi sonne yelen be do fam do telaaji bi jogi farmata to wala dalno ton ko de ketana ko hebane do faison Ali Cisse Hussein Cisse
julde idine wana tam julde mo bali hirsete mudum ana yida homo fu borno kadule mudum ngardude nyende munde fa dum heba lawol nyohobe wonko hinno ebe gondi wadde ko e mbayi fu yela kiliya em jottoto be ka ebe keba unune berne mu en ebe nawtoro groupe ngaji mabbe kutteje mudum ana mate san edo kebbe mabbe hono no holitiri wiide o do jokolle nyohowo
barado rebbe ni
on golleji won so wana kura wande dun na tiri sande edum oyado kebata fei kura dum warantan dum ya wana dum wiide min keban fa heewi hikka mi holaaki sabi wala fuko min gadi hikka
gotil mudum woni ko taykaale saloji to rewbele yototo fa bedro ngari libi mabbe taygol kurangol buiti sanne keb mabbe du tanni koyde kiliyan em du yotal nukul mabbe de
mabbe wi 30000 lare ko
de yafu mi don gada ko ujunaji jeegon le groupe o atawan dum timman fadde be ko wobbe jaati wonton dum wawa wadede so wana kura nen ka sakitoto dalde be ya so wana kura cogguji di fu ngaban ya
yawa do be farafon warga
fada oro ti dalla hebenere jogolal be mi kaltide mu embe ka fu holti wida na wondi wadde ko wayi fu fa kiliya en mu embe ka kadule mu embe an heba hebe do nyaloma julde ne
studio tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
fahande bangal idindi yeftere meden onan parla memi hala ben kabaru ngurdo wakati joni den wottumo yogabe jogi sugol bali wobbe kay ben yutan kabaru kadle madun nyamduji de wi hani horuntinde nyande idindi yelen bedor famdu ben ko yimbe le sifge do dum to dire segu sigaso yoroso kedanna ko hebani en kanko zilet kulbali du fustango useni sise
On sait tous que les temps sont
Un four elle andi wakati wana tiidi mi juldan e ko goram warata hokkude kam mi anda fu ko min gatta ko hikka ko na ti isande rawani eden bawi hemde jawdiri e ujunaji nogay ka hikka yeyi fay ujunaji chapantati ittugol kalisi o tiid alla mawdon julde ne ana heddi balde seeda don kani laninaade sallami don mora sukabe be eden bawi wanda julde de feeso hoju hajaji di famdi mi soodi jawdi didi ka o wakati idi tiidi sande yimbe kuli wadude bali mabbe do amin do dire habu jidi ana hulbina homo fur golleji garata fe wadede hikka walda hitandeji bettidi di
cette année ce n'est pas comme toutes les années
dano sakrab fandi kabaru irindi lefta med zoom sir meman kayimbele njibe tan yiede he nyalle e nyalade hono idi ko nan mudu kedano ko hawrutin en zilet kulbali e do fistango umar wegalo
nyohude kadle fa hewa ngardina hore mudu nyende julde wobbe kollitiwdi dum habbi do bawde o do no dirten anta iwole galle jambirtebe jallo omo wondi ton e bibbe robe jeno yo wobbe kasen ko sinan sina taybe fur kanko buri ngardude kanko burata hollinkinade do fandi fu o nyohar compleji joyi mbasan goto ko heddi ko waksiji tidudi comple fu mo watti a tawan kanye pade mudun e bukuluji mudde ko nande mudun ka andon wiide tan ko buri hewde dido kalisiji fu a tawan o nyawlido non nyamale dido somo nyawlo o wiyan jommu wayeta fi so lewru wati na dedo balde didi miccitede wiide hollinkinade yudum wana tagurobe tan won worbe ngadobe yirde do kulledo misala kanko noddeted Amadou so bami fa julde yottiki atano ko borni ko fu yo nyamade kanko du no mo wirata so bami fa lewru wati micciti de bornade ko moddi idum wada jatsu yimbe jihima cheyo ka ko ngatta futtino da tawade jogi bawde mudun dum woni sutra jomun
sakabe pamé do katene kabar jamen hande mission de faire sur ben bagarol famu ben do kabar jamen bangal kunafoni yo 37321 ben yo mere mere kanon an hani jomun tawere budi ben no gay famdi fufele telephone mudun do sere wetro meden magazine yotre meden kabaru cella hande an wi do ben al hali nyamgul tew nafakaaji torraji mbawdi tawde kabaru mudum son nyalawul hebanen dum do faba hajaban yoga be keddan kanko Usman o do ben keddan ko hebanen kanko Usman do fersa ko mi ne mako e sita sidi yo en kirejam
ewi andimbe kabaru ngure gonga nedan haani nyamude tew sabi ana moji e caldi bi adama ewi mabbe tew vitamin ngaji ana kewi e mudon lamin traware o andindo kabaru nyamdu o gollo direction regional santé mopti
la viande
tew na lato sababu to tudde terde ko interji barkindi nafuji san ana le tew dun ko wiata vitamin B12 kambar dun no nyamgul tew na jogi nafasan
kanon himbe yogabe fayse nyamay tew wala fugo watta dum ben ona himbe nayebe o andindo kabaru nyamdu lamin traware holti wide nyamgol tew yabbetingul ana wawi wadde kutteji dow cellal fuburi dow be himbe
la consommation excessive de la viande
kono kala nyamduji nyamdu fa yabbita tewdun yata feccegal kutteji dow cellal kabar mudun wa sobinde nyaw cancer nyawuji bilide bernde nyawuji chatudi goddi bur fufu nyaw tegete denno barki hana fe yawtude temedere e temedere ci pontati gram le nyalom sukabe yo gram ngaji chapantati
gram na e par jour
on baro ko buri dubi chapande joyi kader suma mayga ana way hono seli nyamude tewni on do buram gendi gondi le region gawo ami ania buutude nyamude tew sabe tayi daga yide nyamugol mon tew ana waddana dun torraji
meme neddo horsodo tew bodejo sanne gaggi di sokmi dubi chapande joyi mi acci nyamde tew bodejo ko buru nyamde nyol man handen duyo tew chofe ka lidde nanal mudun duyo tawade fu mede nyama tew goto goto ga hewa sanne sa neddo mo acci nyamde tew sotti wattana tan ana hewtna nyabbilaji koppi watti fu sum nyam tew wadaje jamma sumi lelgel mi wawa danade dun tambina kan sanna
honno kader sumani aminata bengali o debmodo gondo yamfolila le region buguni le balere leydi meden di kanyu du wayliti nyamdu mun o debmodo kanyu kay seli nyamude tew fey
docteur ya foko ne
ka docteur be american patmi nyama tew min kalme jati mi dari nyamgon tew boyi wattene nawa min mi wetti kan docteur do be wi kam mi hinno be nyama henyere du bur mujjide dan watta sedan dum wadi min nyama dun cagal mudum mi tampi kasin sabe nyaw me fiti me fa docteur do bamako l'exemple be wi kan patmi nyama tew e henyere e nandal mudum kasin giddina nyalaane mi darin dum jati
le o wattu julde layya andimbe giye caldi ana baajo himbe nyamira tew hakille patitora mun hewto dum ben sidi toure yo docteur andindo kabaru giye caldi gondo hopital ponge holiti himbe ko kani wadde
les personnes qui
yimbe be wala semme sanne medo wa yamure be yimbe nyama tew bodejo hono misali tew jowle kan e lidde nandal mudum ga sare yogaaji woni hen soni wala hono docteur yamiri madun a hana nyamde di tebbiji sabe neddo ko nyamda fu an hana wattu hakile mudun do hawre haddudu dum buri mokkide
ko latifu be dunken ande koltivide rafi nyamugol tew ana wawi wadde nyawuji yogaaji hono buydugol iyam e na wala dadi be beydi wide pat neddo sele nyamude tew fe ka himbe ana kani ardinde nyamugol bibbe ledde yalla ana beydoro cellal